It's Hacker Public Radio. We're singing a song to let you know that it's the time to start the show on Hacker Public Radio.
I am Moore Gillen, the low-tech mystic, and you you, my friends, would be listening to another fine episode of Hacker Public Radio being broadcast live into the time stream for Thursday, December 11th, 2008. And today, we're going to be talking about cross-stitching. Not a really neat Linux app, not some kind of cool networking deal, not a processor thing. No, cross-stitching, like needle and thread. Yeah, like your grandma does. That's right, we're going to be talking about cross-stitching. And so the first thing that might jump to your mind here when I say that is, WTF. Why are we talking about cross-stitching on Hacker Public Radio? Well, other than the fact that the obvious one that I'm just a little weird, we're talking about cross-stitching because I've been recently interested in the whole idea of taking electronics to different environments. And I guess different quote-unquote levels, if we want to even call it that. But anyone who may not be aware or whatnot, I've recently been working quite a bit with the Arduino microcontroller environment, big into electronics and hardware. So for me, the Arduino represents a cool environment where I can do a lot of really neat stuff with my electronics and have, say, less hardware. It's easier for to put all the stuff together and make it to do something, and most of it is controlled by the code. And so myself being a hardware guy, I'm not so much on the code, so this gives me a good chance to learn code in a fun environment and do really neat hardware projects, which is what I'm wanting to do anyway. So it's kind of a win-win for me. The Arduino microcontroller itself comes in a lot of different variations, many different sizes and shapes, and they all basically work the same way. And one of these variations of the Arduino is the LilyPad. And the LilyPad is, it's a round circular circuit board that's designed to actually be sewn into clothing or other fabrics. And the neat thing about this is that it's a way to kind of turn your clothing, a jacket, a t-shirt, or something like that, into an interactive piece of artwork or something like that. So like one of the obvious examples that I've seen with the lily pad is a t-shirt that's got an LED matrix with a bunch of surface mount LEDs kind of sewn in to where it can scroll a message across the t-shirt, which is, you know, kind of neat. A little extravagant. I don't know if that's something I want to wear around every day, but it's definitely neat and could serve in the appropriate occasion. So I saw these things and immediately thought, wow, this is really neat. What if I took these same kind of ideas and instead of making a t-shirt with an LED matrix, why not make a vest or a coat and load it full of sensors, Wi-Fi, infrared, this and that, and give me different, you know, notifications, whether it be with a buzzer or a light or maybe like a little vibration motor. So whether it's visual, auditory, or tactile, some kind of feedback and, you know, to let me know when some kind of sensor is going off, picking up whatever's around me that I may not normally be able to pick up with my normal senses. Like, we normally aren't able to detect Wi-Fi, which is the natural human body. So having a jacket that had a little Wi-Fi detector hooked up to a microcontroller that maybe buzzed, or maybe an LED that lit up, something like that, you know, sounded like kind of a neat idea. And seeing as how I was already with microcontrollers and electronics and this hardware, and, you know, taking it, you know, one step to the side here, it isn't that far of a stretch. I thought it'd be really neat, but I don't really know much about sewing and really have no needlework skills. So for me, this is where cross-stitching entered the picture for me. So I wanted to, you know, have some kind of idea of how to do some needlework, embroidery, something like that. So if I needed a finer detail work or whatever with a needle, I'd feel comfortable and confident in doing it in whatever piece of work that I was doing. And also, I've got a sewing machine around. That's the next thing on the list to learn how to use. So look out, there may be a Hack Republic Radio about how to use a sewing machine coming up. You can only hope. But the main tipping point that actually made me break out the needle and thread and start doing the cross stitching was I stumbled across an article somewhere through one of the many different sites you end up looking across on the internet. But somebody had done, it was an art piece, and they had done a really large curtain with it was like a winter
sing 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 sing